this.
Pressure ya social media ni noma, inavunjia watu maboma, imekosesha wengi amani. Mungu naomba tuone huruma.
Does that, eh? Mbona na leta dates with my own car? Yenye ume hire. You have hired this car.
Why the rero? Yeah? Why the rero? Why the rero?
Unaitwa why the rero?
Kwani mtu hawezi kuwa na jina zingine?
1 year we've been tracking you. 1 year. You've not paid for the car. 1 year.
Social media.